ne ni puonjo piny nyithindo kalo pepo yugi dhiyo nyime nyipako jadundo dhiyo momo mochuo tiyo piny kaka diyo lokruok obedo yugi dhiyo nyime DC. Opako pepo yugi tiyo kaka PC Kendo no PC marifti valo gango neni konyo pi Moth ngama pingo ere onge Moth sana wakwayo oye overwood mundi kwe Ninga mapingo moi tokuong Ngano konyo pinje mayo Uganda kata mana Tanzania Yakoto teno mele to yugi luo bange Jiwoto Uyugi kogango uyore mpwana ini kony pin Kama gambo yeso nikijo sakwa Mondi, sani tutindo tingo piny mar Kenya te Nyatelo bendo yo yugi wunya game Pinyime Pini kasomo tujung chojo piny kendo lokore Kogango setiyo ngama telo ere onge Ode bemelo rais moyo chope kendo mondi Opako wuno gango wunyore muwoi Japuo Papa muno yugi makadudo gango bwana wunya game Kama gambo yo yugi tayo pin Kimolo Sakwa bendo ye, kikazoni gamba kori ya jopi Yomielo donje pa, ngama bedo pi, onge